Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM. Ejo, 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 ejo.
Urubyiruko icyo mateka yarusigiye, indoto zitandukanye rufite, imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye.
Ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mwese mukomeje kujya Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ejo mutiwe kandi mugizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukora i Kigali mu Rwanda. Muri studio muri kumwe nanjye Kamina Patrick Bikers. Ariko mbere ya byose reka nangire mbibutsa icyo twaganiriye ubushize. Ikiganiro cy'ubushize cyagaruka ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko ku bafite ubumuga bw'umukomatanyije, aho twavuga abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, kuba bahabwa nabo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Iyi ngingo mwayitanze ibitekerezo muri benshi. Mu butumwa twakiriye, uwitwa Nahayo Emmanuel uherereye mu karere ka Nyamasheke yavuze ko yishimiye iyi ngingo, ndetse kandi ngo byaba ari byiza cyane kubona abafite ubumuga boroherezwa kubona uburyo bajya batwara ibinyabiziga. Naho uwitwa Mukamana Margaret uherereye mu mujyi wa Kigali wavuga ko aribwo bwa mbere yari yumvise ko mu bindi bihugu abafite ubumuga bukomatanyije bahabwa uruhushya rwo gutwara. Undi mukunzi witwa Diogene Manirasubiza uherereye mu karere ka Burera avuga ko ababishinzwe bakwigana ubushishozi mu kuba bazasohora iryo tegeko ryemera abafite ubumuga gutwara mu buryo bwo kwirinda impanuka. Abakunzi bacu rero, ibitekerezo kuri ingingo byari byinshi pe, ariko turashimira buri wese wagize icyo yivugaho. Indi ngingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi ni mukanye. Nimujye kure inyakiramajwi zanyu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/02/32 cyangwa kuri 07/28/58/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ikaze none mu kiganiro ejo. Uyu munsi ikiganiro ejo kiraza kugaruka ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radio ku isi hose. Muri makeya navuga ko abantu benshi ahantu hose bashakira amakuru benshi ni kuri radio. Ikindi kandi hirya no hino ku isi, ku itariki ya 13 Gashyantare buri mwaka haba umunsi mpuzamahanga wahariwe radio ku isi yose, nk'uko imyaka ibaye myinshi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Muri mwaka turimo insanganyamatsiko iragira iti radio n'amahoro. Bakunzi bacu rero, ese kubera iki abantu benshi bakunda inkuru zirimo byacitse? Urugero nk'intambara, amakimbirane n'ibindi bintu byose muri mvugo y'iki gihe basigaye batangwa gutwika n'ibindi. Ese ubundi ko abantu ari zo nkuru bakunda, ibyo byaba ari ikibazo? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ndetse no kumva muri iyi nkuru yacu.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Hari abahamya ko inkuru cyangwa ibiganiro bigaruka ku mahoro muri rusange bidakunzwe kimwe nk'ibigaruka kuri byacitse, amakimbirane, intambara n'ibindi. Bifitanye isano n'icyo bimwe mu bitangazamakuru bikuramo nk'inyungu cyangwa se inkuru n'ibiganiro bicuruza. Ariko kandi imiterere n'imitekerereze ya muntu nayo ifite aho ihuriye bya hafi nabyo. Buri saha usanga buri wese ashakisha ahinduranya urushinge ku mirongo itandukanye ngo abashe kumva ibiganiro, indirimbo n'izindi gahunda zimunogeye aho ariho hose n'igihe ashaki. hari igihe cyagize radio imwe ifite isaha ifungiraho. Bamwe mu baturage bakuze bo mu karere ka Gicumbi bavuga ko byatumaga bararana irungu kuko bumvaga bari mu gisano bwigunge.
Iyo radio yaravugaga ariko hakazamo ibintu by'ibihu kubera iminara yari mike yatwakoreshaga FM imwe gusa, washyira mu kindi gihugu sucyumve neza.
Kuri ubu amaradiyo yabaye menshi atambutsa ibiganiro bitabarika kandi bitandukanye, ndetse agakura amasaha 28 kuri 28
amakuru anyuranye, ibintu imiziki.
Uyu munsi dufite radio yewe no muri telefoni turazigendana.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco n'uburezi ku isi UNESCO mu mwaka wa 2011 ryasabye ko hajyaho umunsi mpuzamahanga wa radio, nuko byemezwa ko mu mwaka wa 2012 buri mwaka tariki ya 13 Gashyantare ari umunsi wahariwe kuzirikana akamaro ka radio. Kuri uyu munsi hibandwa ku cyo radio yakoze mu kubaka sosiyete n'igihugu muri rusange, kuko bavuga ko radio ifitiwe ikizene na rubanda. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yikije kuri radio n'amahoro. Umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press Fulgence niwe nagize aravuga ko abona ibiganiro n'inkuru zivuga ku mahoro zakirwa mu baturage.
Ibintu ushobora kubivuga ariko ntiberekane ko byacitse. Ushobora kwerekana ahantu hari ikibazo ariko ntiwigira umucamanza. Ushobora kubwira abantu ku bibazo bihari ariko ukabereka ko ubuzima bukomeza. Wa muntu wamenyereye kwiyakirira byacitse yatakubonye ibyo ashaka, kuko sosiyete turimo isa naho ijya kugitangazamakuru yiteguye ibyiri bubonemo. Itabibona rero ugasanga buze ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi ukuntu imyaka yatangiye kuza yinjiye mu gihugu, icyo ni ikintu kiza ku gihugu kuko umuntu akaza yabura amako kantu gatwika nyine ngo bavuge ati ariko perezida w'u Burundi yanagobetsemo akantu, kuba ubuntu bimushimishije ubona byacitse bakurura cyane. Ariko natwe twabibaremyemo kuko burya akenshi sosiyete ni ikitangazamakuru riyihaye, twabahaye byacitse. Ndibuka mu myaka ya za 2000 igitangazamakuru kitabaga kiriho umujenerali inyuma ngo kiba kiriho umuperezida wambaye igisirikari, nyabwo nticyagurwaga byabaga bivuze intambara. Umuntu ati kamenye kiri kuba wamugani ntawamenye.
Kuki inkuru za byacitse izihanganisha abantu intambara n'ibindi arizo ziza ku isonga mu kuribwa mu gukurikirwa amahoro singingo ishishikaje. Frishansa arakomeza.
Aho rero bikagorana kugira ngo uze uvuge uti hubatswe ikiraro muri Kigali kizafasha kugabanya umuvuduko w'imodoka, baravuga ati apa ibyo ni inshingano za leta yabikoze. Ariko ushyize ku munzani ukavuga hagati y'iki kiraro iyi nkuru niri kuvuga ngo muri Nyungwe barashyemo imodoka, ni urugero nanze nibyo bisomwe tubona ko abantu birukiye kuri ya byacitse kuta cya kintu ifitiye akamaro rubanda rwose. Ni ikibazo kuko igihe tugeze kuri stade yo gutangaza ayo makuru y'amahoro muri ya mahoro navuze muri rusange nyine usanga wikina.
Radio yakunze gufatwa nk'inkingi ya mwamba mu gutanga amakuru, gususurutsa no kwigisha abantu, ku buryo ibyivuze bifatwa nk'ukuri. Radio ifatwa nk'inkota ifite ubugi bubiri, ikoreshejwe neza irubaka, yakoreshwa nabi nabwo igasenya. Frigence niyo nagize aratanga igitekerezo cye abona kucyakorwa.
Urashaka kudakora amahano yo kubira ngo abantu bapfe nanone ariko abica mu mutwe kubera amakuru watanze ariyo cyangwa atariyo. Muri ya makuru rero dutanze tanga ya makuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi. Ni unenga abantu kugira ngo bave nanjye fanga mu bunengwe bajye ahantu ibintu biryoshye. Niba hari ibiri byiza ushyigikira bifasha abantu kuba bariho neza ubitangaze, ubona bubashimire kugira ngo bagome kuri urwo rwego. Bumve ko radio vraiment ugeranyije n'ibindi bitangaza makuru niyoboye. Umva rwose radio n'amahoro twagira radio nziza kandi tunashimira ko ku bwinshi bwazo nibura abantu bazi byinshi. Uca ahantu umunsi waganira n'umuntu atse wamenye byabaye niyo ati ntabwo mvise radio runaka. Kugira byinshi bitanga na byinshi byiza, bitanga byinshi bifasha rubanda.
Cogoza Prote inzobere mu mitekerereze ya muntu aradufasha kumva igitera mwene muntu, kumva ashishikajwe n'amakuru ya byacitse, imidugararo, amakimirane n'ibindi.
Amateka y'u Rwanda cyane cyane ubutwari bw'abanyarwanda kera bwashingirwaga ku bitwaye ku rugamba, ikivugo cyakivuga ko ari ritikura ko yayesheshe ingogo. N'uyu munsi hari abantu bumva bashishikajwe n'inkuru nk'izo ngizo za byacu barwanya igihugu cyatewe. Bitekereza rero yabaye umunyamakuru ntabwo azatanga inama zubaka amahoro, ahubwo we icyo azakora ni ukureba ibitagenda. Nagereranya imitekerereze ya muntu n'urupapuro rw'umweru, wandikaho ibyo ushatse ariko ibyo wanditseho hari igihe bigorana kubisa. Uwumvise ibintu bibi bigasiba bya bindi byiza yarasanzwe azi agendera mu bibi kandi akagendanira ko. Iyo rero ntabwo navuga ngo ni kamera idakuka ahubwo ikintu nanone psychologiquement kijyanye n'imiterere ya muntu abahanga bavuze ko kubera ko abantu turame igihe gito ya turi mari igihe gito kwisi igihe cyose tuba dushaka ibintu by'impinduka kandi ibintu bizamuranga amaranga mutima y'abantu nibyo kenshi bizamo ibyo byose bitatuma bubaka amahoro kandi umuntu nyine kuko ari mwe mu maranga mutima ayo maranga mutima yazamutse hari igihe umuntu agendanira
inzobere mu mitekerezo ya muntu kandi asanga hari igikwiye gukorwa haba ku banyamakuru ndetse n'abumva radio muri rusange
radio nayo ikeneye gucuruza ariko nanone reka twe guha agaciro inkuru zisenya ngo ziba arizo zijya imbere ngo kubera ko zicuruza ahubwo turebe se nitumara kwangiza abantu nibwo tuzacuruza tukunguka byinshi wowe gucuruza ukaba ucuruza wangiza abantu icyagirira akamaro abaturage noneho akaba ari cyo utanga kandi gishobora gutuma habaho amahoro arambye bya bindi by'intambara bya bindi byose izo nkuru zose zimeze gutyo zangiza kugira ngo ntabwo zatuma habaho progression y'ubuzima y'amahoro ndetse n'abantu ngo babone ubwo butunzi baba bakeneye abasomeye inyamakuru n'abatega amatwi radio twumve amaradio atandukanye ibyo atanga ariko tunahitemo abatanga ibyiza byatwubaka bari byo dukurikira
urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rugaragaza ko ibitangazamakuru 210 mu Rwanda ari byo byanditswe mu buryo bugenwa n'amategeko mu Rwanda muri byo amaradio na televiziyo bibarirwa muri 65 bifite icyemezo cy'urwego ngenzuramikorere rura ubwiyongere n'ubwinshi bw'itangazamakuru bugeze kuri 87 n'ibice bitatu uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza biri ku kigero cya 85% iterambere ry'ibitangazamakuru n'ubunyamwuga biri kuri 62.4% no kugera ku makuru bigeze kuri 77.8% baba inzobere ndetse n'abamaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru basanga uruhare mu kubaka amahoro byarushaho kubaka ababumva muri rusange gendisha imyunure mu kiganiro ejo
arakoze cyane mugenzi wacu onore kutugezaho mu nkuru uko bihagaze twiyumviye ko radio ifatwa nk'inkota y'ubugi bubiri iyo ikoreshejwe neza irubaka ariko iyo ikoreshejwe nabi irasenya nk'uko umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Prince yavuze ko hakwiye gutangwa amakuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi reka dushimire n'abaturage bo mu karere ka Gicumbi bagaragaje ko bataba batumva radio kubera ko niyo bakura amakuru yabo nyine ubuzima bwa buri munsi sibyo gusa kandi turanashimira inzobere mu mitekerezo ya muntu Choza Prote yagaragaje ko ibyo wumva bigira ingaruka ku mibereho n'imitekerezo yawe ese wo dukurikiye nayo makuru cyangwa ibiganiro ukunda gukurikira kuri radio yawe uratubwire impamvu uratubwira n'icyari cyo unyuze kuri 0728 02 42 32 cyangwa se 0728 78 14 11 sawa gusa kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga wahadusanga ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo kuri Instagram, Facebook ndetse na Twitter dukomeje n'ikiganiro cyacu tugize muri wa mwanya mukunda muri benshi dukurikira n'ikinamico yitwa Ngira Nkugire aho tugize ku gace ka 21 dukurikire
iyumvira igice cya 21 cy'ikinamico Ngira Nkugire duherukana rugamba afatanwa peteroli n'ikibirita kiregura avuga ko yashakaga gutwika butike ya Gilbert mu buryo bwo guhorera Valentine ariko kandi bari banafite gahunda yo kujya gusanira umunyacyanze igitishoboye ubu bimeze bite nimukurikira umukino
Mon chéri Gilbert.
Oui bébé.
Fatiki noneho?
Ufite uburenganzira bwo gufata icyo ushaka cyose muri boutique yanjye. Kandi haramandazi, haramabiswi, haramabombo ndetse n'amaji.
Ah, bizabana wa. Abizi nikundikiye. Noneho kutafunzira abaye iki?
Nagira ngo mbanze menye nimbuje kugira icyo guru gahita taha. Cyangwa uje konsura no kunganiriza.
Wabona amahere yo kugura ibintu buri munsi? Naye nje kukwirebera no kukuganiriza
munsi. Wow, ntiwumva se ahubwo.
Ese, wamenye ibyari se sheri wawe?
Ah, ari se umuzanye ute mu biganiro byacu se sheri. Ko ntabikunda rwose.
Sheri basi sheri, nashaka kuvuga ex wawe.
Yakoze iki se nubwo ntamatse ko menshi mbifitiye?
Inje mugakundi kabanyacyanzige kashinze club de danse. Gora shaka ko twajya duhura tukerekana imbyino z'iwacu. Ari ushaka bakabyika.
Apo biramureba namubwira iki? Gusa sheri, ikibi nuko ari we wabo birimo. Gusa iyo karabu nizigera ishinga imizi nkiriwe. Ikibazo nuko ntazajya amenya ibyayo ngo mbona mera mbakoma mu nkokora.
Humura sheri wanjye, nzajya mbikumenyanze ngo amakuru. Zanagufasha kwishyira hasa ahubwo. Dushaka abandi se bazadufasha.
Niwumva ahubwo, umufasha ni wowe rebe. Nkunda ko nterukikiriza muri byose rwose sheri.
Sha nta kuntu ntagufasha kandi ngukunda bogore wanjye.
Wow. None se nkinga boutique sheri?
Ariko se Valentin, ubwo kundakarira umwanya wose birakumarira iki koko?
Ntabwo nakurakarira ubwo.
None se kuko inzira yose utamvugisha kuva ku ishuri kugera koko? Ubiye na gucokoza twari kwenda tugera mu rugo utaranamvugisha.
Ntabwo nakurakarira ahubwo ndi kugutekerezaho pe.
Nguteze.
Uriya wanjye kwibaza uwo cyane. Koko? Gutwika? Gutwikira umuntu mugenzi wawe? Kandi sonere ukanagenda na peteroli n'ikibiriti wabigize ibyatari nk'ahari ikiraka?
Ega ibyo bagukoreye byarambabaje Valentin. Rero umuntu atabahaye isomo bazabikorera n'abandi.
Ndabyumva ibyo bakoze si byiza. Kandi byangizeho ingaruka zitari nkeya.
Yego pe.
Ariko ibyo kwihorera sinigeze mbitekereza mu mutwe wanjye. Ibaze ubikoze bakagufata warangiza ukavuga ko woherejwe na Valentine. Urumva utamusubije mu kaga?
Basi mbabarira kuba wabimfatanya.
Ngaho neza. Bivuze ngo utazakora uko ushoboye simbi gufatanya. Ruga, tujye twirirwa dupanga gahunda zo kurwanira amahoro muri utu duce twacu uko ari dutatu.
Ni njye.
Yesu uzayiharanira ute kandi uza gutanga ibitekerezo byo kuyaharanira warangiza ugaca inyuma ukayasenya koko. Uzayarwanira utugifite abantu runaka udakunda. Uzayarwanira ututifitemo umutima wo kubabarira koko. Bose ntibazi ko turi kumwe muri Club de Danse. Bagufasha urumva batavuga ko club yacu ari iy'ibyihebe se. Ukaba utwiciye umugambi.
Valentin, babara ni ukuri sinzabyongera. Sinzongera no gutekereza kuguhorera kuko guhorera watanze imbabazi ubucumuye byikubye.
Ese ubundi ruga aho kuguhorera watangiye urugamba rwo gufasha ababyeyi bawe bagahindura imyumvire bafitiye abanyamutendeye n'abanyarwanda bakayuzu.
Rugamba asabye Valentin imbabazi kuko se ubu ntazongera gutekereza kumuhorera. Iki cyifuzo cyo kwigisha ababyeyi be kureka urwango bafitiye abatuye mu nkambi ya Mutendere na Rwakayuzo se cyazagishyira mu bikorwa naho ubutaha.
Nizere ko mwaryowe n'agace ka 21 k'icyanamico yitwa Ngira Ngugire. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu, bibutsa ko uyu munsi twagarutse ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radiyo yibandwa ku nsanganyamatsiko ivuga iti radiyo n'amahoro. Aho twumvise ko radiyo ifatwa nk'inkota ifite ubugi impande zombi, iyikoreshejwe neza yubaka ariko yakoreshwa nabi igasenya. Ikindi kandi twongeye kumva ko ibyo umuntu yumva bigira uruhare ku mibereho n'imitekerereze yiwe.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/02/32 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikira kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Mwari kumwe nanjye Patrick Karemera. Mizero Crespe yari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe Nadine Uwamahoro yarahagarariye iki kiganiro. Mukomeze kuryigwa na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.
Kwikemurira ibibazo nabyo mu buzima bwa buri munsi.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Rutanga
Kakati, 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 k
yodo ya mom maisa tendu yodo ya mom maisa tendu yodo ya mom line ni woy birima fumu yendu mayendu fayendo nane
Adam and I sat in the yard.